Balloon, balloon.
It's the kids, baby.
Get it by, get it by.
Que tá socorro de music. Wait, Natal, que vai jeans, ai, catai. Bastola na zo, ai, catai. Vaki mini haikatai toto na kulaga nini haikatai nampacho kucha wangu masuditas we run the town tunapasua speakers it's time to shine instant paka twitter wapinzani wasome hashtag jijini kuna toto kuna toto kuna toto kuna toto jijini kuna toto kuna toto kuna toto kuna toto Kumbu nzuri, medula oblongata So shepu tuna uzuri, kitandani multipurpose Kasoma mpaka college, kutoka shule akata Yuko na me in service, ataki boy wa campus Mina mjua ye ni believer, baby baby Justin Bieber Mara kwanza kuja mtali kwa na grand, mina my niggas
Wekine mkeko shachanishwa, bila pesa mpaswa kichwa Mina weta baki kama picha
Jijini kuna toto, kuna toto Kuna toto, kuna toto Jijini kuna toto
Ana bongla wo 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 Usombi akikatika wo 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 Akienda chini low low low
Yeah, toto na bongi la guu Guu na kufa jitu Sese matie maguu, imetoloka koba na misitu Misi na pali wa kisu, boom bang bang, bora sa ishu Toto ya upe katishu, hey baby nice to meet you
Yeah, kwa bide na vyo kata hula hu Tena napenda gakiwa kwa juu Kiona simu moja mkami through Central zone is
Jijini kuna toto, kuna toto Kuna toto, kuna toto Kuna toto, kuna toto Kuna toto, kuna toto Kuna toto
Hata ukivaji Haikata Basola nazo haikata Kivaki me Haikata Soto na kulaka Haikata
Wallet boys, Tenor, Money Central Zone. Now you and the boy cut to Weezy. You already know what it is.
Say,
Rule Flicker Jew, baby.
It's the kids, baby.